Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ekya Kampala Capital City Authority kivuzeemu okulabula abasuubuzi abalowooza nti bagenda kudda ku nguudo okuddamu okukola emirimu gyabwe, babalabudde nti yenna gwe bagenda okukwata ate yagenda okufuka ekyokulabirako eri abalala. Okulabula kuno kukoleddwa nankulu w'ekitongole kino Hajjat Sharifa Buzeki bw'abadde afulumya ekiwandiiko ekiraze nti obutale bwa gavumenti mu bitundu okuli Busega, Luzira, Nakawa, Akawusafi, Kamwosha, Wandegeya ne Lufula ne mu Lufula wakyaliyo ebifo ebiwererako ddala 13 ebitannaba kutwalibwa basuubuzi mu kiseera kino. Onagambye nti oluvannyuma lw'okugoba abasuubuzi ku nguudo, balowooza nti abasuubuzi bakwettanira obutale buno ng'enteekateeka bw'eri. Wabula kizuuliddwa nti ate abasuubuzi bakyagaanye nga n'abamu balina endowooza nti eky'okubagoba ku makubo kya kiseera buseera abalala bakuddamu okukozesa omukisa ogugenda okuddako badde ku nguudo okuddamu okutunda emmaali yaabwe. Wabula Busegi mu kiwandiiko kino ategeezezza nti yenna gwe banaakwata wakusibira mu budukulu obuteereddwawo. Bwati asabye abasuubuzi bonna okugenda okulaba nga batuukirira ekitongole kino era basobole okwetwalira ebifo bino ng'obudde bukyali.